Dipatlisiso tsa SIU Tikoloho, Mokgatlo wa Democratic Alliance Tikoloho, o rata ho amohela diphuputso tse hlahelletseng tsa Yuniti e Ikgethang ya Dipatlisiso ho ya ka phatlalatso ya 162 ya selemo sena se hodimo e entsweng ke Moporesidente wa Afrika Borwa ka la 5 Mmesa. Patlisiso ena e tla ka lebaka la diqoso tse entsweng mabapi le ditaba tsa Masepala wa Lehae wa Tikoloho ho latela tahlehelo ya masepala e ka nnang ya kgutliswa. Jwale ho tla latela dinyewe tsa setjhaba tse tswang dipatlisisong. Morero oo e leng taba ya dipatlisiso ke morero wa kaho ya mabone a seterateng a matelele a 15, mme o etsahetse nakwana ka mora la pele Mmesa ka selemo sa 2015. Theko ya thepa ena kapa mosebetsi ona o entsweng lebitsong la masepala ho belaelwa hore ha o wa latela tsamaiso e nepahetseng ya ditshenyehelo ebile o entswe ka leeme. Ka hodimo ho moo, morero ona o entswe ka tekanyetso e kgolwanyana ho feta ka moo ho neng ho lebelletswe. Ho boetse ho bolaelwa hore ho tlotswe dipehelo tsa MFMA e le molawana o tsamaisang ditjhelete masepaleng. Re tshwenyehile haholo ka maemo a fetelletseng a tsamaiso e mpe e etsahalang Tikoloho le boitshwaro bo bobe ba basebetsi ba masepala. Tshebediso efe kapa efe e seng molaong ya ditjhelete tsa setjhaba ke memo ya kahlolo ya tjhankana, mme SIU e lokela ho kgutlisa tjhelete yohle e ruisitseng batho ba itseng ho sa hlokahale. Democratic Alliance e tla sebetsa le ho arabela pitso efe kapa efe e entsweng ke mekgatlo yohle ya tshebetsong ya molao ho phethahatsa mosebetsi wa bona le ho sireletsa mokotla wa setjhaba ka dinako tsohle.